Policy egenda okufuga okuzimba emikutu ya internet kituyita broadband policy. Ngabo tuina enguudo, tuina pipes z'amazzi, tuina amasanyalazi, kati internet nayo yafuuse nga amazzi oba amasanyalazi mu bwetaavu. Kati tutaddewo policy egenda kuguidinga enzimba y'ebintu bino eri etya. Si kumala gazimba buli omu n'atema oluguudo n'alima wano n'alima wali. Nikyonoona enguudo zaffe era nikireetera ebisale ebya essimu na internet okugenda waggulu. Olw'okuba buli omu bw'aba ateeka ssente mu kuzimba emikutu infrastructure alina kuzongera ku services. Kati y'ensonga ku lwaki gavumenti egenda kukulembera kaweefube eno y'okuzimba emikutu ya internet. Kampuni mbu eba ezimbye Karamoja omukutu tetugenda kukkiriza endala nayo kuteeka wewamu. Bagenda kusayina ng'endagaano bakole ekibayita infrastructure sharing okukozesa ekiriwo.